set on the beat.
King Lava, no wisdom no kwenda. Most of me but the reason bozi. Umana nka mureba, umuga hanga nebega muyambura. Deva tuka watu yao, misti na sanga tsudamitwina. Umana nka muramza, umuga ranga kazumayiru kakwata. Umana nkuzuro kumurebi, umana nturi nungu mubinchi. Kamwiri chense murebe, kamwiri chense murebe. Umana nkuzuro kumurebi, umana nturi nungu mubinchi. Kamwiri chense murebe, kamwiri chense murebe. Umana nkuzuro kumurebi, umana nturi nungu mubinchi. Kamwiri chense murebe, kamwiri chense murebe. Umana nkuzuro kumurebi, umana nturi nungu mubinchi. Kamwiri chense murebe, kamwiri chense murebe. Umana mazima kakamugambira, umuga hanga nabanye ndatukundane. Ninkusubize biri, ndahira deba nyuti ndukwanga. Nuburi go itsuro muntu umugaranga tende kutera mugongo. Ero kutware jire yoko umugaranga ribatu kumuryebyo. Kongitwe tuchereba nindayira nebe kamurimbura. Umwana nkuzuro kumurebe, umwana nturi nungu mubinchi. Kamwiri chense murebe, kamwiri chense murebe. Umana nkuzuro kumurebi, umana nturi nungu mubinchi. Kamwiri chense murebe, kamwiri chense murebe. Na waine waru kwanga buna, umugaranga reba nyeweti ndu kwanga. Kande turya kumatwembya, rwazi rwanjura kumurinka kwimi. Umana nkuzuro kumurebi, umana nturi nungu mubinchi. Kamwiri chense murebe, kamwiri chense murebe. Umana nkuzuro kumurebi, umana nturi nungu mubinchi. Kamwiri chense murebe, kamwiri chense murebe. Nuburu kure miaka ukaisa rwenda, ninda irareba turya kumatwembi. Nuburu inzara bana chenda, arwaze rwanjura kumurinka mwana.